beats. Kingia Shake. Yeah, 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 yeah. Prepping the wussy. Chimene umani bondera. Defuna ditiwe. Chimene umani bondera. Prepping the wussy. Chimene umani bondera. Gide defuna ditiwe. Chimene umani bondera. Opone randi sanami. Chiko ndi umuli nacho. Koma iweyo umani kondabe Kakali zindu zivute Tawizo ase umakala nane Ole melandi ambili Koma baby unasangaine Nipemba ukwilizite Pagali mozi titafika Kakale angakunene Chonde baby wasasinta Chumaji jenda kubwela Limozi muga makondana Kunda nyanya kukongola Baga mbili ya makufuna Baby ndi usi Chimene umani bondera Ndifuna nditiwe Chimene umani bondera Baby tani usi Chimene umani bondera Gide ndifuna nditiwe Chimene umani bondera Baby tani usi Chimene yineyo umani bondera Ambili ya na esesa Hana topa ndi kukomelela Kakale mabiga chuma Kolo pima ngato kukulila Tonandi konda nilimbawi Chokacho ni makunyadila Ambili nizo banduka Mana kasi ndi saname Ama kukonda sika peseka Sika kutela kukutawa Koma iweyo baby Tawizo se ukala nane Kakale ndiga mayenda Ni masifa wakwa nila Baby ndi usi Chimene umani bondera Ndifuna nditiwe Chimene umani bondera Baby tani usi Chimene umani bondera Gide ndifuna nditiwe Chimene umani bondera Okone randi sanami Chiko ndi umuli nacho Dilibe chiri jose Koma iweyo umani kondabe Kakali zindu zivute Tawizo ase umakala nane Ole melandi ambili Koma baby unasangaine Nipemba ukwilizite Pagali mozi titafika Kakale angakunene Chonde baby wasasinta Chumachi jenda kubwela Limozi muga makondana Kunga nyanya kukongola Baga mbili ya makufuna